ar-Razzaq, lowo ubonelelayo. U-Allama Khatabi rahimahullah uthi ar-Razzaq ngulowo uthe wathathela kuye uxanduva lokubonelela indalo ephilayo yonke khona ukuze ihlale iphila. Inceba yakhe nokubonelela kwakhe kuquka yonke indalo. Xa ebonelela akakhethi abo bamkhonzayo okanye abo bangamkhonziyo, abo bangabahlobo bakhe okanye abo baziintshaba zakhe, koko ubonelela yonke indalo. Wala Tala ubonelela abo babuthathaka bangenazo izakhono abangakwaziyo ukuza nengeniso njengokuba enikezela kwabo bomeleleyo abakwaziyo ukuzisa ingeniso. Ar-Razzaq ubonelela ngeendlela ezimbini. Uhlobo lokuqala lokubonelela kwakhe kukuba abonelele abantu basemhlabeni ngokusebenzisa izicaka nabathunywa bakhe. Esi sibonelelo sasentliziyweni esi silulwazi kunye nokholo kunye nesibonelelo sasemzimbeni. Esi sibonelelo esihalal uAllah Ta'ala yirizq kwaye yirazik kwaye unovelwano kwabo benza izenzo ezilungileyo. Uhlobo lwesibini ukuvumela ukutya ukuba kuyokufikelela kumalungu ohlukeneyo omzimba njengokuba kufanelekile. Kungenzeka ukuba oko kutya sikufumanayo kuhalal okanye kuharam, zombini ezi zibonelelo zisuka kuAllah wa'ala ta'ala kumondli wendalo yonke kwaye ubonelela ngaphandle kokuchonga indalo ethile.